Mutima ose shakatale pela po uli ose Nishe po shale kupanshi kushonse Nale po mana kumfisha wino yonse Nale mona kwa tuka lanke muafed yonse Nomba lafu wa ipose la pansi Baliwe nomba ay kajinose Walinto velo mutimo kwa bulurse Kakale wate velenga nalishive fya kuchita Kanshini shinale ipose la feshta Lost time shai shive newe fya kuchita Maipai newe na yampaye fya kuchita
Wese show mutima Ninevo afila Wese show mutima Unatenga mutima kawalala Umutima
No fear fear surprise Hala baby mwanyi mweshe shafyo mutima Ngolebu kishafinchu shale kupefisu manga Walolesha ubushiku na kasuba Chimo kukukanyo ubushiku na kasuba Walileka na kupela na atensheni Kashi iwe waendele na misheni Nale kwita my light to die Kashi nishi wa ishile mkula ndabai So please
Wese show mutima Wese show mutima Wese show mutima Umutima Umutima Nale mwona kwati Ninevo watemwa Nale mwona kwati Ninevo wafila Wese show mutima Unatenga mutima kawalala Umutima
Neto Saisecho Mr. Sioka The Corners on Club T.L. Caps
Mwishena mwika mwana
ZWAP.com